davvero di qualche battuta di vecchio
egera micro egera ntabwo turi kukumva neza
yo gucya ndimo nyumva
eh okay noneho sava
yego twageze Nairobi saa 12:40 noneho turasohoka mu kibuga tujya gushaka umuvandimwe Vena nawe tugomba gufatanya urugendo cyane cyane ko twari dufite igihe twari dufite indege y'i Kigali guhera yari kuhaguruka saa sita na 50 ubwo rero dukora demarishe zose za imigrasiyo twese twari dufite ibyangombwa twari dufite rizo zitumeza kugera i Kigali nuko tugeze ku ndege nyine ntaho twamanutse ngo turi mu ndege tubona bari kanze abashinzwe kwinjiza abantu mu ndege bati Kigali yandika ikintu Kigali itanze itegeko ko tutabafata muri iyi ndege ngo ntabwo bashaka ko mujya i Kigali ngo tubaga turahagaze nyine ubwo rero uko byaje kugenda ni uko twagerageje kuvugana na serivisi ya imigrasiyo umuntu witwa ngo ushinzwe ngo border control i Kigali ndamuhamagara mubwira uko byatugendekeye uko baduhagaritse kwinjira mu ndege mubaza niba hari ikibazo kirimo kandi dushaka gutaha nuko aratubwira ati reka nze mbisuzume ngo mpamagare minota itanu minota itanu ndahamagara ndamubura minota itanu ishize ndongera ndahamagara ndamubona ambaza ibibazo ku maviza dufite mubwira uko ibyangombwa bimeze okay arambwira ati noneho rero mumpamagare minota icumi rwose ikibazo tugiye kugerageza kukireba uko twakigenze mwongere mumpamagare biratungana turategerezana numva indege agomba kutujyanira agenda n'iyo mu kanya saa 12 hari igiye kugenda icyo nagira ngo mbwira abatwumva ibi byadutangaje cyane ko guverinoma igeze ahandi irimo abana bayo bashaka gutaha mu gihugu uburenganzira bwo gutaha ubanza noneho birenze cya kirahuri cyuzuye amazi noneho birarenze twarateguye gahunda twarayitangaje barayizi twashakaga kujya iwacu kandi turacyabishaka icyemezo gikomeye rero twafashe uretse ko turi kugerageza kuvugana n'abayobozi ba Kenya hano kugira ngo tubabwire icyemezo twafashe ko ahantu muri transit turi ntabwo tuhasohoka ku bushake bwacu tuzahasohoka ariko tubone uburenganzira bwo gufata indege twa Kigali niyo twahamara ukwezi ndimo dutegereza ntituzava hano ntabwo twaje tugutete ntabwo tuzava hano tutageze i Kigali niyo mesaje twabahaga mudusabire mukomeze mu biganireho hari itangazo twakoze mu rurimi rw'igifaransa mu kanya turaza kurishyira mu cyongereza no mu kinyarwanda mudufashe kurigeza kuri komunote internationale no ku banyarwanda ariko mubabwire ko ubu turi mu myigaragambyo ndi kumwe na Dean Claire Kasinge ndi kumwe n'umwana we w'amezi umunani intwari uwo musore rero nawe turi kumwe ndimugire ngo nawe n'umutarifana n'utsema ndi kumwe n'umutarifana Vena Nkurunziza twabyumvikanye kuko tudatire ukanda niba ubuyobozi bw'ikigali butwumva turabusaba gushyira mu gaciro turabasaba gushyira mu gaciro igihugu si cyabo bonyine igihugu ni cyacu twese ntabwo twumva impamvu batwangira kwinjira mu gihugu cyacu ibyangombwa byo kwinjira turabifite kandi niyo tuba tutabifite turi abanyarwanda kandi mu nzego niyo tuba tutabifite serivisi z'imigarasiyo ntizatwemera kugenda kugera ku ndege kugira igihe tugiye kwinjira mu ndege ubu nta kibazo dufite nabuze cy'ibyangombwa ariko iyi mikorere ni mibi iyi mikorere kandi ni ikwiye guhinduka ndasaba nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko yasuzuma iki kibazo vuba vuba akaduha igisubizo gikwiye kandi nta kindi gisubizo dutegereje ntaduha uburenganzira bwacu twemerwa n'amategeko bwo kujya mu gihugu cyacu ntawaguze kiriya gihugu igihugu ni cyacu twese akaba ari nayo mpamvu twifuza natwe gutanga umuganda wacu ngo igihugu cyacu kirusheho kugenda neza uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirize ntihazongere kubaho ibintu nk'ibi ngibi byo kubuza abantu bashaka kujya mu gihugu cyabo kugenda nabonye ibinyamakuru bivuga ngo bakoze ibyaha bagize niba twarakoze ibyaha tukaba turi kwijyana mu gihugu ko bazi mbona batanga amafaranga bajya gukura abantu muri Canada bakura kuko twijyanye nkuko nabonye Tom Ndahira byandika badutegereje i Kigali noneho bakatubaza iki cyaha ko tudatinya ubutabera twebwe ariko barabizi ko nta cyaha batubaza barabizi ko dushaka guharanira uburenganzira bwacu nuko rero bavandimwe mutwumva ntimubwire ngo turi demorale dufite morale ntabwo badufite habe n'agatoni turakomeza guharanira uburenganzira bwacu kugeza tubugo nituva muri iki kibuga cy'indege muri transit ndetse muri transit n'ikibuga mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta i Nairobi kugeza tubonye uburenganzira bwacu bufite mu Rwanda niwe wacu iwacu si mu Bufaransa iwacu si muri Canada iwacu ni mu Rwanda ariho dushaka kuza murakoze hari umuntu wambaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri nabisubiza ubundi tugiye kuganira n'abayobozi bo muri Kenya
njye mfite nifuzaga yuko ibyo tubwiye wanabitubwira mu cyongereza ufite akanya
ndabwo wakwihangana ndabona ubudamu cyo kutujyana mu bayobozi aho ndetse n'ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege twaza kuza kuganira tubonye kandi tukavuga icyongereza no mu gifaransa ariko hari itangazo tumaze gushyira mu gifaransa waza kurisomera abandi wenda ukanababwira muri makeya icyo rivuga noneho mu cyongereza twaza kuribagezaho kandi twaza no kubivuga mu cyongereza nta kibazo biduteye
shaste yari basomeye kuri radiyo nta kibazo bose baryumvise kandi turarisubiramo ubwo nuko narindi kugira ngo ubwo tugiye kurangiza uvuge message mu ndimi eshatu igifaransa n'icyongereza ariko ubwo babahamagaye reka nimugende ubwo twizere ko indege igomba kugenda i Kigali ubu ngubu se yagiye ya kabiri hari yagomba kugenda mu kanya
yagomba kugenda saa 11 iragenda igihe cyose bari buduhe ruhushya rwo kugenda haba none habejo ubundi haba mu kwezi gutaha tuzagenda nta kundi byagenda ahubwo reka hano ndabona umutaritsanda Bernard ari guseka ngo arashaka kubabwira akajambo keza ko dufite morale
yee ngaho Bernard
muraho Bwana Simeo
mukomere
cyane ubu turi muri transit batubujije kujya mu gihugu cyacu cyatubyaye rwose nagira ngo mbabwire ko dufite morale ntimugire ngo twacitse morale turi kumwe dufatanye amaboko kandi twizeye ko i Kigali niba bumva rwose icyo kibazo bari bugikemure kuko ubu twebwe twiyemeje imyigaragambyo izarangirana n'igihe bazaba duhaye uburenganzira bwacu bwo kujya mu gihugu cyatubyaye ubwo rero mwumve ko rwose n'abanyarwanda muri rusange batwumva bumve ko dukomeye kandi tugomba gusubira mu gihugu cyacu kugira ngo tucyubake ntabwo twavukiye imahanga twiteguye rwose gusubira mu gihugu cyacu nta ibyumve kandi ibidufashemo byanze bikunze ubu tugiye kuganira n'ubuyobozi nuko padiri amaze kubibabwira bwa hano ku kibuga cy'indege aho turi muri transit twizere ko bari buvugane na immigration y'i Kigali cyangwa minisiteri de zashere utarangere bakagira icyo bakora hagati aho rwose turakomeye bumve ko dukomeje intego twiyemeje yo kujya kubaka igihugu cyacu murakoze
mbere yo gusoza hari igihe wambonye batangiye gukwiza bamwe na bamwe ngo ni Kenya yatwangiye kugenda ntabwo ari Kenya ni Kenya Airways ubuyobozi bwa Kenya bwa immigration baduhaye ibyangombwa byose baduterera amakashi yose ko dusohotse tujya muri transit uwatwangiye kwinjira ni indege gusa kandi indege nayo ntiyajyana abantu igihugu ugiyemo batemera uwatwangiye si Kenya ni u Rwanda iyo mesaje muhita itangiye ni u Rwanda rwabujije indege kutuza kuko ikibazo kimeze ntibabeshyire Kenya Kenya nta kibazo dufitanye yadutereye amaviza yose yadutereye amakashe yose itwemera ko dusohoka indege niyo yanze kudufata kubera ko Kigali iri kuyibuza ngo ntibadufate nuko bimeze
iyo mesaje turayitanga byanze bikunze kugira ngo abantu bayumve banabimenye be kwitiranya ibintu ahasigaye mukomeze mukomere mwihangane na Claire mumusuhuze mumubwire muti ikomera turakwemera ahasigaye nimubona kanya mwongere mumpamagane ndakomeza mbe kuri radio kugira igihe nongera kumva amakuru yanyu
hari undi wibagiwe ngo tumusuhuze yitwa
Skyler nari namwibagiwe ariko Claire yatubwiye akajambo kamwe nibura abategarugori bakumva akajwi ke
afashe umwana arasinzire ni turi kumwe tugiye mu biro wasigaye afashe umwana ariko amategereje ndaboraga tugakatiza
ngaho mugire umugoroba mwiza kandi tubari inyuma turi kumwe
murakoze cyane